Toka kitambo na wazana saka mchumba, wala sikuenda resi sababu sina mavumba. Kitu kimoja niliogopa ngeni tesa, likuwa sina pesa kutwa zima ningekesha. Kando mana paka leo nimechill, nataka niwe peke yangu kama vila deal. Sitaki niwe na wenzangu kama kina till. Kila time wapo bichi wanawaza kusafir. Sasa na shanga baby umeuteka moyo, kama unanipenda kaza njoo siwe mchoyo. Ulipe cham cham kiss kwa mazamzam, nishike kona yote baby tuchanganye dam. Wanachizika na mimi, wanashoboka nami, na wachinjia bari nilo mambo hadharani. Ongea mama, hivi twende kiwanja gani? Kuna trip, bills, kiwanja cha nyumbani.
Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza.
Sogope kucheza kama unaweza cheza. Ukisi kuchoka pumzika kwenye meza. Taki uji kwae wala staki utoke jasho. Taki asubuhi seme mgongo na mawasho. Cheki masaa sasa ni kumika soro. Nice kichwa changu kina hamna godoro. Si tunatamba kesho takutana ba. Johnny okay ba pabu ya ma superstar right. Okay taxi joa ba tuchonge. Nataka unipereke Magomeni kwa Byubonge. Fanya faster kaba kazi ya change. Sababu na maera mingi hata punda baby. Mindo malimu onekano akina bika. Soro kitabu changu akija shushwa kane hii yap. Hey suka nishushe kwenye duka. Hapo ndo tip tombo na machizo alivo nyuka.
Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza.
Hey machizi nimetoka kuspendi. Nipona mama yenu ametinga singlendi. Inachata kubwa mgongoni tip top. Hini ni chama kubwa ila brashi non stop. Wala tunambali kitengo masadari. Kama zipoka lata lete tucheze kamali. Mmaongea sana nao nabaki mabubu. Naona julikana na mjeli wabububu. Sometime niko safi, sometime full cash. Sometime sina kitu wajinga waniko peshi. Nikichoka sana demu wangu ananitoa. Makwanja ya mitungi na ganjana niyokoa. Mdinga unajikweza, unafeza, unacheza. Alipo zari wade mwangu kazi kutafeza. Au mongo pei wala au mdangani. Eji kusu pei uchupi umvue nani.
Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kama unaweza. Cheza kidogo, baby njoo, ruka kidogo, kiuno ulegeza.